mtaa ni mtaa round 2 au sio? Make step tena mara ingine, seriousness tu hapa. Kings go, mic check versus intake. Ocho kibao na bidu sikize vile na wazanazo. Fools now wamezidi, na bidu sikize vile nime deal now. Pendo pia iko kuflani nini, pendo pia kona unipenda, chuki kona unitenga. Ni tricky situation ya hizi issues zime trick mind, but still focus inazi trigger out. Nielewa mixtep ni mwili akili na amsha, nikijua kule nazipeleka pale zitashinda na pale zitaishia. Sacrifice yangu ya time nutulewa na usika pali na usika, na sai na waseti kwa same prayers. Haters, critics, friends, fans, producers, list ni endless. Mnafanya ni kwe vile niko sai ndo umeme. So vile niko ndo naomba mnielewe. Yeah, nielewe.